kazi unawezaje?
Do you turn around and say?
Unaweza kugeuka na ukaseme?
I took a break from ministry.
Waona mimi nilichukua pumziko kutoka kwa huduma.
I rested. Why didn't you come to church? I just took a short break. I wanted rest a bit.
Kwa nini ukuja kanisani? Nilichukua tu pumziko. Nilihitaji kupumzika kidogo.
The Lord is saying.
Bwana yuwasema.
That continue to rebuke sin.
Kwamba endelea kukemea dhambi.
Whether they all move out of the church.
Ikiwa wote watatoka nje ya kanisa.
Don't stop.
Usikome.
Don't stop.
Usikome.
Continue to rebuke harder. As they are leaving, you are even rebuking more.
Unakemea hata zaidi.
And he's saying,
na unasema,
in so doing,
kwa kufanya hivyo,
you will stand with the Lord,
utasimama na Bwana,
and the Lord of the harvest.
Naye Bwana wa mavuno.
Look in Kenya.
Angalia Kenya.
Look at the many millions yesterday. We don't know the numbers, but we know that it's 92 acres.
Mamilioni ya wengi waliokuja, hatujui idadi, lakini tuwajua ekari 92. Hey.
How can they come to you when you're busy rebuking sin with such blazing fire?
Wanawezaje kuja kwako wakati ambapo unakemea dhambi na moto wakao kiasi hichi?
That means,
hiyo yamaanisha,
there must be the Lord of harvest somewhere.
Lazima kuwe kuna Mungu wa mavuno mahali.
Hallelujah.
Hallelujah.
You cannot give up on ministry.
Hawezi ukakata tamaa katika huduma.
Then you say, I don't know how to handle this church.
Na useme sijui namna ya kushughulikia kanisa hili.
They are rebellious.
Wao ni waasi.
They meet in one home.
Wanakutana katika boma fulani moja.
And discuss me.
Na wananijadili.
And the things they say are bad because they make sure it reaches my ears.
Na mambo ambayo wanasema ni mabaya, maana wanahakikisha kwamba yamesikika katika masikio yangu.
Every time you build this split into half again.
Kila wakati ambapo unaijenga inakatika kuwili tena.
You build again after 1 year into half again. Another elder come up and mow half of it away.
Unaijenga tena baada ya mwaka mmoja, mzee mmoja fulani hapo anajitokeza na inaigawa tena.
He's saying,
anasema,
the perfect bride of Christ, the wise church.
Bi arusi mkamilifu wa Kristo, kanisa lenye hekima.
Is an overcomer.
Ni mshindi.
Yes.
Ndio.
And her name is in that book.
Na jina lake limo katika hicho kitabu.
He said, on matters of sin.
Anasema kuhusiana masuala ya dhambi.
That one is easy.
Hiyo ni rahisi.
Jesus finished it for me.
Yesu aliimaliza kwa sababu yangu.
For me, mine is just to preach righteousness.
Kwangu mimi ni kuhubiri tu haki.
If anyone goes away, that's their fault.
Kama mtu akiondoka basi hiyo ni makosa yao.
But to meet in a house.
Lakini kukutana katika nyumba.
To start to blaspheme you.
Kuanza kukupaka tope.
To abuse you and defame you.
Kukutukana na kukupaka matope.
And then your heart is broken.
Alafu moyo wako unavunjika.
And your wife wants to kill you on Sunday in the church.
Na mke wako anataka kukuua Jumapili kanisani.
She's asking.
Anauliza.
Why are you destroying a beautiful church?
Ni kwa nini unaharibu kanisa la kupendeza?
And then you should answer her back.
Alafu lazima umujibu.
Say, honey.
Kusema mpenzi,
please stay out of this.
Tafadhali kaa kando ya hili.
Allow me to sort it out with the Lord.
Uniruhusu nikaiwe nikapane na Mungu.
Allow me to sort this out.
Uniruhusu nikaimalize hii.
She said, but so and so's family is not here. So and so is also not here. They have joined the other church. So and so.
Anasema fulani wa fulani, jamii ya fulani wa fulani hawako hapa, wameungana kanisa lingine.
Whether I stand and I preach one person, I will continue rebuking sin. That is what the Lord is saying. He's saying, an overcomer.
Mushindi.
You must be.
Lazima uwe.
But to give up ministry.
Lakini kukata tamaa katika huduma.
And start writing novels.
Na kuanza kuandika majarida.
And doing other things.
Na kufanya mambo mengine.
And doing talk show in different TV networks.
Na ukifanya maonyesho fulani katika runinga tofauti.
Selling your novel.
Ukiuza majarida yako.
Which is not even Christian anymore.
Ambayo hata si ya Kikristo tena.
And you're telling people you want to go to Hollywood and make movies.
Na unasema unaambia watu unataka kwenda katika Hollywood.
Those are your prophets. That's what they do.
How ni manabii wenu hicho licho wanafanya?
The church of Christ is an overcomer.
Kanisa la Kristo ni mushindi.
That's what he's saying here.
Hivyo chondicho anachosema hapa.
So you rather make sure you understand that right.
Kwa hivyo afadhali ukaelewe hiyo vyema.
As a feature, as an identity.
Kama kitpenge, kama kitambulisho.
So that you may enter the kingdom of God.
Ili kwamba ukapate kuingia katika ufalme wa Mungu.
It's better you enter the kingdom of God.
Afadhali ukaingia ufalme wa Mungu.
With that single family, they are even poor, they cannot support your church.
Na hiyo jamii moja hata ni maskini fukara, hawawezi wakasimama na kanisa lako.
Than to enter hell.
Kuliko kuingia jehanamu.
With 10,000 members.
Na washirika 10,000.
Who are going to hell with you.
Ambao wanakwenda jehanamu na wewe.
It's a hellish church. Hellish.
Ni kanisa la jehanamu.
They are hellbound.
Wao ni wakijehanamu.
They are giving you a heck of a time.
Wanapeana, wanangoja tu muda.
They don't want righteousness.
Hawataki uhaki.
They meet you as a pastor.
Wanakutana nawe wasema mchungaji.
You know people are talking.
Unajua watu wanaongea.
They are saying they are soon going to leave the church.
Wanasema hivi karibuni wanaenda kutoka kanisani.
You say please don't bring it to me.
Anasema tafadhali usilete kwangu.
Because I want to continue on this road.
Kwa sababu nataka niendelee na hii barabara.
And see how far I can go with the Lord.
Na nione itanifikia umbali gani na Bwana. Hey.
You are not even worried.
Hata una wasiwasi.
That they are going to go.
Kwamba wanaenda kutoka.
So no.
Unasema la.
I am an overcomer.
Mimi ni mushindi.
Can I move on?
Je, naweza kusonga mbele?
Listen to this now.
Sikiza haya sasa.
Before the global economic crisis came.
Kabla ya shida na utata wa kiuchumi wa